sakiraɓe keɗiɓe, bisimila moɗo e actu jeune amen ala noga e jiɗɗi lewru février hitande 2022. Mbiɗo wondiɗo e Oumar Waygalo. Oumar, hono ñallirɗa?
Mbiɗo selli Bassou Fodé e Cissé.
Oumar, hono joganɗa sakiraɓe amen ɓe hannde?
Kabaruji ɗi anni Ali Cissé mbiyan ko armé o wi ana wonde wadde immadaraji fewtude e guɓede leleydi meɗen ɗi fa hannde nokkule goɗɗe kano gondi e uddede nokku mo noddirta monde oto ilum ley laamu duwanse o yaham fande guɓe ɗe ɓe noddir ton terroriste ɗe ana gondi e filade oɗo nokku. Yewtere meɗen e noddirte minimag nde waran yewade dow waɗugol cuuɗi sukaɓɓe wakka nde puɗɗata nde a tawa ɗum weeli hakkunde maɓɓe sanne wono ɗum woɗɗirodo tiɗallaji mawɗiɓe matata ley hen huɗlatto sababu muɗum o garan famtade ɗum e journal ngal. Garen timminiren birki sembe calɗiɗi ɗum woni 15ème journée championnat national.
Waygalo, tawede immadiraji ɗi armé lindi holiti wiide ana wondi wadde le lebbi ɓettiɗi fuu nokkule fa heewi ka fuu ana heddi uddede fa hannde?
A woofo e feyi ɗum woni nokkule ɗeɗo wiyama guɓe jaddinkoɓe ɗe fa hannde no gondi e filade ɗum saɓami misala nokku mo noddirta monde oto ilum ley laamu duwanse o. Wattu joni o wiyama yimɓele wonɓe tonɓe ɓe mbawa yaade ɓe mbawa warde noon pelle sukaɓe jokolɓe gonɗe ton ɗe kollitiri wiide ɓe mbiɗo ɓe bemba ley ko warata ko fati ɗum wadde toon tiɗallaji mawɗi. Keɗɗe mo kanko noddirte Oumar Ongoy Ba, kanko no secrétaire général fedde sukaɓe jokolɓe huminiɓe kabaru yirwere monde oto komo sifi dow hen.
Wonɓe ley gendi ndi mbawa woɗɗade fay métre uji temeɗe joyyi saabi terroriste en ɓe naccuɗi e leɗɗe piliɗe gendi ndi ɗo woɗɗi eɓe jeeya kala ko natata e ko yaltata. Ɓe iri ɗum bomboje tateji foof sato jaati dabaji mayanna saabi ɓe jaɓɓi ɗiɗo minigaji ɗi. Bangal kabaru ñamdu ɗum yo kasara mawɗo, lamɗam wala, sikkora wala, guure foof wala.
Micintinde tan wiide commune monde oto ana hakkunde lokkule dow guɓe jeeyaɗinkoɓe uddi ila 2019. Waygalo, jonka min gara min kala haala ande kese ɗe. Min taykike ɗiɗo wakkatiji sukaɓeɓe ana korsini téléphone ngay tiɗɗi sanne.
Noon wori Ali Cissé ko heewi ɓeɗo sukaɓe fo wakkati fo ɓe tawreti ɗiɗo téléphone ji tiɗɗi. So woɓɓe kollitiri yoɗum wajjuɓi honno adunaru ndu worino, woɓɓe du kollitiri ɗiɗo téléphone ji jawlele ko gattata ley hen ko aɗa wawi wattude ɗon ley nokkule goɗɗe kasen fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Sékou.
Ɗiɗo wattuji ɗi téléphone ngaji tiɗuɗi coggu no jirwi sanne. Jokkolɓe hewɓe holti wiide tawrede ɗiɗo machine ngaji ɗi ne laato sababu ɓe laato yimɓe tedduɓe. Téléphone ngaji tiɗuɗi ɗi ɓurmi yidde saabi laato sababu ɓe resa talki am ɓamɗe futu ngaji wadde bindi e ko nande muɗum. Connexion muɗum no yaawi a darti ɗi mbawi gollirade ko heewi. Nafaka muɗum kay yaddaka ka noon woɓɓe holti wiide sodugol ɗiɗo téléphone ngaji yo bonanda ndiɗo jawdi watte hunde nafonde e ley ko warata. Kala jiɗɗo gollude ko muuni jomum watta jawdi mundi ley téléphone daran ko samti tan keɓa huccude hajuma. Tiɗalla ɗiɗo téléphone ngaji tawede foof iɗi jokki yirwude hakkunde ɓeɗo jokkolɓe yogaɓe mabɓe beltaniɓe ɗum sanne.
Waygalo, yambere sappo e jeɗɗowo festival régué o fuɗɗi aljumare ɓettine musée national Bamako.
Noon wori Sisil moɓe cuɓi wattu joni o hono kona iri bangal yirwereji e ko nandi e muɗum koni fana muɗum fa ɓe gaɗa yittumo wuri kanko Bob Marley andiraɗo kabar ɗiɗo jimi sanne. Keɗɗe mo kanko noddirteɗo madame Kofi Aminata Mami Sangare o yo kanko laami hono wakkati nde batuji ɗi gaɗanno nde.
Les objectifs
fandama mum tewti e ngalɗo kawtal festi régué yo yalla jamana nde na fama wiide régué walda fi e kabaru taguji bonɗi yo kaji latode sababu neɗɗo heɓa miijade sifa gurna muɗum e humtande hoore fina tawa runde Afrique.
Waygalo, festival Magadou o ka timminoga e jeɗɗi lewru février hitande 2022.
A woofa feyle oɗo festival holitawede jalleji mani gaɓe kañi en gonno toon ɗum woni hono yimɓele wonɓe ley lefol maayo ɓalewo ley laamu Bafoula Bé. Ko heewi jamare nde fof wiyama wari hawrtinde ley ngal ɗo festival ɗum woni ndeɗo yambere koni fana muɗum fa ɓe ƴewto yalla hono jaam e deƴƴere hani dumirede ley nokku maɓɓe o. Ɓe ƴewto ɗum yalla hono fina tawa hani yarde toon yeeso.
Waygalo, cinéma gawo yaltinama ciné magique Bamako ɗum.
A woofa feyi Ali Cissé wattu joni ɓe kolli toon hono wakkati immadaraji ɗi sukaɓe gawoɓe gadduno wakkande guɓe jaddinkoɓe ɗen gonno toon hitande 2012. Woɓɓe oɗo cinéma ɗum woni fedde ne noddirta fondation Frédéric Hibert e gollidal dow civil e gonnoɓe to gawo to dernoɓe ley on ɗo wattu fa keɓen famtade keɗɗen Mamadou Sama Sékou.
Oɗo film o yaltini gonɗi yimɓele hewɓe ley sal o. Jokolɓe heddiɓe ne hani ñamminde ɓe gawoɓe ɗum ko holliti Aminata Dikku ƴewɗo oɗo film o. Kabaru o turri kam fa yewti nokku saabi Allah tan andi torraji gaɗaɗi ley région ngaji sahalɗi iwde 2012 warde joni ɗum woni ɓingu leydiyankaku. On ɗiɗo film ngaji ne hani hebbinede e wi Ibrahima Mayga dunke kabaru ndenagu no natte o wurrini ɓuuri foof ɗum haalaji jokolɓe worɓe e rewɓe e kañe fay sukaɓe saato tampinan neɗɗo miɗo miila wiide oɗo filla o na hani yirwinede yeeso mawɓe hewɓe hono gouverneur Bamako harɓe ɓe jeeli hono ɗiɗo tariki jangine sukaɓe fo l'école
ɗum naɓatan e yewtere amen minimag wagalule ñalawma hannde o ko heewi hakkunde sukaɓe kurtinoɓe fuu tawano ɓe puɗɗatana ni dewle ɗe ana weeli sanne eɓe pamri
noon wori Ali Cisse so ɗum ɓami fa ɗum woɗɗoyiki seeɗa tan sukaɓe donka famrude fewi hoɗlati sababu muɗum nde neɗɗo suɓoto debbo nde hono fuu hani suɓorade debbo saɗa wara fa kurtoɗa an debbo o dusaɗa naata ley dewgal hoɗo fuu kanɗa wadde fa keɓen famtan noon ɗum fuu ɗum wori haalude meɗen mawdi yontere ƴaɓɓinonde yowiki dow hen keɗɗen Mamadou Sama Seku
dewgal yo hunde mawde leyrunde Afrique e ngal yowi dunno dow birki ɗum ko holliti Ibrahima Diagne
abbasiere fomaɓe
nuygal birki nden inna en tataɓi debbo o jangguinan ɗum ko heewi dow kabar dewgal noon ko noon ɗum goroyi Abraham mum en jangguintaɓe ɗum sorti kabar dewgal nden e ngal joni e wi madame Cissé Aminata Cissé banggal dewgal ana hani ɓamodirɓeɓe andodira sanne yalla hadde metti kewɗi ɓamodirɓe ne hani teddodirde sanne goto fof anda ko goɗɗo yiɗi ma yiɗa so ɗum ñakki tan yo sati foof tealaji e hakkillo Aminata Cissé yalla dewgal ngal na fewa ana hani tafun ɓamodirɓeɓe gattodira hakkillo sanne ana hani goto foof e ɓamodirɓe tinno yalla eɓe ɓayda andodirde sanne ɓe foof jaɓani wiide ana hani jeeɗiɓe ɓamodirde piya dabare andodirde no fewiri fadde mabɓe haɓɓude dewgal
waygalo mi gara mi kala haala kadile mawɗe ɗe boboɓe ɓornotoɗe fina tawa muɗum hannde
noon jaati Ali Cisse ɓe kolliti wiide wona pangaɗo fo e boboɓe ɓornotoɗe ɗo kadile mawɗe wona wakkati fuu ɓe ɓornotoɗo sina tawa joomu yo neɗɗo mawɗo noon kañe wakkatiji du soɓe gaɗa toon fina tawaji mabɓe kañe fa yettoyo soɓe gaɗa toon yangguiji mabɓe kañe ko nandi e muɗum nden ɓe ɓornotoɗe ɗo kadile fa keɓen famtade kay keɗɗen Mamadou Sama Seku
ele fina tawa boboɓe furokiya mawɗo danejo yeɓaka fay seeɗe e wi horojo fedde nabu maninde tawaga jultira ɓornude saya mawɗo yo sifa teddungal suuja woni inde furkiya to boɓoɓe horo muɗum woni Darja wattu kawrute mawɗe ɗi ɓornete yambiriji kurtugoji mayiti e ko nande muɗum ɗi fof banggal
sahiɓeɓe
wakkat joni o jokorɓe boboɓe hewɓe na kinni ɗiɗo saaji muɗi ɗi yalla saabi finatawa mabɓe keɗanna Emmanuel Coulibaly jokkolle jeeɗo mafune le cercle tumuña e wi makko saaji muɗi ɗi o yata fe caggal ɗiɗo furkiyaji ɗi kala wattu somi ya e karurte mawɗe furkiya ɓornami mi teki wiide ɗum yimɓelle na mema haala muɗum ɗum miccittitogan sanne finatawa boboɓe ɗiɗo furkiyaji boboɓe ɓe bambaraɓe ɓe e kañe miyankaɓeɓe na nandi sanne ka ko sertiɓe yo banggal dande nde dunkenɓe kay na anda ni ɗum sanne
ɗum naɓatan e bilki sambe calɗi heeƴo ñalawma sappo e joyi o ɓo championnat ji Mali ana woodi
noon wori kikiɗa ko ɓe kolliti wiide Bouguba waran fiide e Black Star le on ɗo watta furdo IS Kita waran hawrite e stade Mali en de Bamako joli ba Asidou waran fiide e Asom AS Douagne waran fiide e Yele
mbiɗa miila jonka ɗo mi kaddita e kabaruji ɗi waygal
honno mbirɗa no kikiɗa hannde ɗo garte haddude kabaruji ɗi Cisse min jootima kala ɗo mbawɗa tawede wattu joni o hollitindi sukaɓe ɗo jeggite e fi fadi ɓe jaa feƴino konnoɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nodirten tous o gueɗen dan wara sonanɓe jaɓi